xilli guud ahaan deegaanada ismaamulka Mandheera ay ka jirto abaar baahsan oo saameysay dadka iyo dunyada ayaa qaar ka mid ah hay'adaha samafalka ah ee ka howlgala Mandheera ayaa dowladda ismaamulka ku wareejiyay raashin loogu talagalay in la gaarsiiyo xoolaha ay abaartu saameysay. Barasaab ku-xigeenka ismaamulka Mandheera Dr. Cali Macali Maxamuud oo gudoomay 20 gawaarida xamuulka ah oo siday raashinka xoolaha ayaa u mahadceliyay hay'adaha samafalka ee soo gaarsiiyay
Mandheera County. Waan salaamayna bulshadan wada fiirsanaysa oo dhan. Waxaad la socotaan abaar aad u baahan oo u ba'an ayaa gobolka Mandheera haysa. Mandheera kaliina maahan, waa gobolka Northern Kenya oo dhan ilaa 23 county ayaa la sheegay in si aad iyo aad u daran ay abaartu hayso. Sidaa daraaddeed waxaa kaalmo na siiyey, inkastoo dowladda midan local Mandheera County 18 national kaba ay qayb weyn ka qaadatay si aan ugu hortagna dhibaatooyinka ay keentay abaartan. Haddana qolooyinka NGO-yada iyo anaguna ugu yarna development partners ayaa kaalmo aad iyo aad u ballaaran noo soo fiday ilaa 12 weeyaan. Hadda magacyahooda toos uma wada sheegi karna, laakiin kuwan hadda la taaganahay waa ICRC, qoladan Red Cross ay qaarkood u yaqaanaan. Waxay inoo keeneen ilaa 20 tareela oo xoolaha cunadooda ah, livestock feeds la yiraahdo. Arintaas ayaan halkan iskugu imaanay, mahad aad iyo aad u ballaaran waa u celinaynaa inta taageeraha u soo fadhiisi bulshada reer Mandheera.
Gudoomiye ku-xigeenka ismaamulka Mandheera ayaa sidoo kale sheegay in dowladda ismaamulka ay waddo dadaal xoogan ayaa carabka ku dhuftay in ku dhawaad 40 booyadaha biyaha ay dowladda ismaamulka ka howlgalisay guud ahaan deegaanada kala duwan ee dowlad deegaanka Mandheera si biyo loo gaarsiiyo dadka ay abaartu sida ba'an u haleeshay.
Waxaad la socotaan oo kale county ahaan aad iyo aad dadaal fara badan ayaa la wadaa biyaha oo gaariyaalka biyaha oo aad u fara badan, ilaa iyo 40 gaari meelahaas ayaa countiga oo dhan ku wada jirto oona aad iyo aad u shaqaynayso. Waxaana ognahay baahida in 40 gaari mas 30 gaari mas 50 gaari ay kaafin karin. Dadaal badan ayaan wadnaa insha Allah, waana lagu soo darayaa dadaalka. Wixii kale oo ziyaadana insha Allah waan in kala soo wada xiriiri doonaa. Waxaan isku dayahaynaa maalin walba in aan akhbaar cusuban iyo tilaabooyinka laga qaadayo arintan abaarta aan insha Allah aan bulshada la socodsiin.
Cabdi Qafar Umar Ibrahim, Cabdi Qafar Habi, warbaahinta Star, ismaamulka Mandheera.